Fresh out from NigerRemix.com.
Lom Sabalona Unesin Lagiza Umaufuno Pilagu Yasisa Banyabantu Sonipa Abadala Unga Pela Manda Konke Kuzolunga Abadala, unaphela amandla, konke kuzolunga. Lobu bomi lobu, bunezinkinga zabo. Umufuna uphila kubo, yazisa abanye abantu. Abadala, unaphela amandla, konke kuzolunga. Hlonipha abadala, unaphela amandla, konke kuzolunga. Uzophumelela, uzophumelela, uzophumelela.
From NigerRemix.com.